sounds of DJ Sniper, ladies and gentlemen.
Yeah, what you want in the aquatu? I'm on pop you, Tim Bob. Yes,
they jump the court.
Nam kule mwetea tiam tekanye. Nam mayo wose kumom tekanye. Ichi chalo techeri ni mwevane. Wambi bagwe kutakano wasivane. Nam kule mwetea tiam tekanye. Nam mayo wose kumom tekanye. Ichi chalo techeri ni mwevane. Ukuta hoi kuno ni kupianga kuniba. Ukaona sokwa tufu kutia vima chepa. Jeja nazipanga mpufu na ndepempa. Ni mtu mkulu kubana na mbo chepa. Chalila bati futi wansi sitile isapa. Just remember imwe kwenye mchokela. Chalila bati just because makolo wakaliko vena na wafila. Chino chalo gaisi mweni bonzo wajako wajaku. Uyo wasi yaku. Life comes once wapundo day. Uchimunzi ndiye kwatu. One mwana kid. Namkule mwete atia mtekanye. Namwemayo wose kumo mtekanye. Ichi chalo techeni mwevane. Wambi bagwe kutakano wasivane. Namkule mwete atia mtekanye. Namwemayo wose kumo mtekanye. Ichi chalo techeni mwevane.
Munga chevanshiwa, munga vana vanshiwa. Tekuwa senda sana lolo loba woi wakiwa. Chinga kukonke kupushinga chechiwa. Sunga zibe upushinga kasi chewawa. Weze meleki yapa manje wankala sawa. Kifuni kupushinga kunkala chabe woita. Niseti liko wanyamata. Tinye mule wonse tipushinge vapita. Vakudala ni vakudala. Munga chembalala. Tinye muke wonse apa manje tabalala. Nanda kawalala kukugwila boyne waya. Nikuza apa kunko kakose konaya ya.
Namkule mwete atia mtekanye. Namwemayo wonse kumo mtekanye. Ichi chalo techeni mwevane. Wambi bagwe kutakano wasivane. Namkule mwete atia mtekanye. Namwemayo wonse kumo mtekanye. Ichi chalo techeni mwevane. Wambi bagwe kutakano wasivane.
Nafishini nshishikata niti. Bagai gai nishimiti. Na inenda for your wake. Ataya mziko musuti. No sweet without sweat. So tie kapime pa sweet. Lionzen zangwa pa jute. Feja ntilati teti. Wamokulila kano wafula. Kuchipanda kano wasulwa. Umuchinshi wa mufikula. Ela tofweni katula. Uwa mano chinkula. Wila savante kwa timatambula. So inenda vika tangula. Mula ifite kudandaula. Wena wankala manganga. Wena wakunka muganga. Wafuna tiba chitike. Kutiba gule kounga. Wena wagona na panja. Wena wazichita inja. Wena ngumuli unganga. Muchoka na umfiti nigga.
Namkule mwete atia mtekanye. Namwemayo wose kumo mtekanye. Ichi chalo techeni mwevane. Wambi bagwe kutakano wasivane. Namkule mwete atia mtekanye. Namwemayo wose kumo mtekanye. Ichi chalo techeni mwevane. Wambi bagwe kutakano wasivane.
Yeah. Team pop off, which means in Jiguadu. You a guy qua piri pamunengo guagadara, which means I salute your boys in Timba, guys. I'm on popular demand.
Old team of boys,
what a while I own the water. Thanks, 99.
They jumped the comprimere.
Sounds of DJ Sniper, ladies and gentlemen.